Ɗo studio 80 keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Nuhun jeyɗo to ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Sama Sikou jaam walis sakraɓe heeɗiɓe. Lontuɗo premier ministre o wakkat joni sifiki yesso oni ñande asawere nde colonel Abdoulaye Maiga ben mimsité hallaji secrétaire général oni dow kabaru caɓaɗe nayi on jeenan sollo saɓe Côte d'Ivoire nagaɓe Mali. Yontere ƴaɓɓine nde ministre ma e famma gadi ɗi luga gollo mabɓe arande wolo lillamo menaka no ben rafidenagu woodi ben jamare nde waltige gollo no fewiri. Keñen nan jam kammu waɗi bonandaji ley mbiyen guure soala e sinna commune jenne laamu moti men ko ɓuuri temeɗe nayyi cuuɗi mimi leydi ley gendi sin jamare nde dardi lamkoɓe faaba ɗi gon semi kawaruji amen hannde beete altinere noga e jeegom septembre 2022. Bisimilla sakiraɓe. Colonel Abdoulaye Maiga mbiyen jaafo ɗon premier ministre o ɓami haala ñande asawere nde yesso oni ley battu capanɗe jeɗɗe jeɗɗoɓo nations unis. Colonel Abdoulaye Maiga hayfi laamiɓe France laatade bomɓe somu mbiyen jewaɓe sena ɗum wattu margal hoorejo gouvernement o dardi cité général oni biltude plantu Mali dow France. O memi ɗum haala ƴewtagolle sifa golle ministrement yalla e ɗum forra e ko hasindina Moussa Mali Siko wonko fe enenir kata fosdango Alisise.
Hoorejo gouvernement o fuɗɗiri haalaji muɗum ɗi e dow kabaruji ɗi haala muɗum heewi sannele oɗo wakkati. Ɗum woni nangugol soldats en leydi Côte d'Ivoire so udda ɗum le leydi Mali. Colonel Maiga holliti nimsa muɗum fewde haalaji ɗi secrétaire général fedde ONU haali kollitoji wiide haalaji ɗi kanankoɓe leydi Mali haali ɗi wona gonga. Le haala makko yesso yimɓe la ñettinoɓe kabaruji yontere ɓettiinde Antonio Guterres holliti wiide soldats en leydi Côte d'Ivoire deɓe jeegom nangaɓe le leydi Mali ɗi wona mercenaire en. Mi hollitite tan wiide min jaɓanayi haalaji ɗi kaltanɗa yimɓe la juccinoɓe kabaruji ɗi noon holitiri wiide kanko colonel Abdoulaye Maiga. Fada makko jokkinde hen wiide kabaru o hakkunde leydi Côte d'Ivoire kan e leydi Mali ɗum woni. O wiide ɗum walana Antonio Guterres. Abdoulaye Maiga holiti wiide dow laamu kanko Emmanuel Macron wona laamu gonɗo e wisariya. O hayfike leydi France dow wiide ana yiɗi jokkitade faham e golleji muɗum pawiɗi e margal. O wultike laamu leydi France mo wi wala e sariya yeddude cili fa heewi sariya le diwingol muɗum worɗe naddele leydi ndi kaye ndu hokkude kabaruji fa yetto kaɓorɗe kaye ko nande muɗum guɓe terroriste en. Oɗo kananke laamu hakkundejo le leydi Mali ndi nardi Antonio Guterres waɗa ko wawi fuu yella plainte makko mo waɗi fewde e leydi France. Le fait de conseil de sécurité nde ana heɓa laawol. Hoorejo gouvernement laamu hakkundejo o holliti mette muɗum ndu fewde e hoorejo fedde CDAO ɗoni kanko Oumarou Sissoko en Balo hoorejo leydi Guinée Bissau. Le wi makko oɗo kananke laawol ngol secrétaire général général fedde ONU nangi e le kabaru pawiɗo e dow soldats en leydi Côte d'Ivoire o jokkiti. Colonel Abdoulaye Maiga hayfike hoorejo leydi Niger Mohamed Bazoum wiide o wana ɓinguel leydi Niger. O jokkitike ɗum wiide kanko kananke leydi Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ana wondi wadde ko wawi fuu yella laamu leydi ndi ana heddoro kañum e yimɓele muɗum. Le waytide muɗum noygal sariya mo leydi ndi joɗiɗo muɗum fa heɓa wadde troisiéme mandat.
Ewi ngollo jara kanko be jagnowo jande duure ɗiɗo haalaji ɗi yo mbiya mijoji malinkoɓe hewɓe ka noon holti wiide mbiyen ti allaji sa toon naata hakkude leyɗe. E wima ko ana hani kay men ɗum biltire banggal kaltidal. Kanko ngollo jara o mbiyen jagnowo jande duure wonko hanni Moussa Mali Siko keɗɗo fostango sita sidi
ka haala waɗaka to Nations Unies o ɗum e jandado politikako leydi Malni watti mo wonɗe hannde o. Caggal muɗum andi toon wiko fawide kabaru maggal paaɗe deɓe e jeegon mercenaire nangaɓe leydi Mali. Ɗum natiken hunde ko aduna fo haali hannden fawatade droit international. Sa ƴeewi kañe jaati natiken saabe waddude metti hakkunde leydi Mali kañ e leydi Côte d'Ivoire. Ga ɗu e tawede fo secrétaire général fedde ONU hana wattude hunko mum e o kabaru no. Ɗum tirsi sanne watti jogade an toon metti ana wawi nadde hakkunde leyɗe. Ga ɗu e tawede fo le ñalaɗe warande laamunkoɓe ana wawi fiide dabiriji joɗo kalla yalla ɓene kawrade goota. Saabi hannden leyɗe Afrique haaji muɗum fo wala e hunde ko natto saabe waddude wolle hakkunde leyɗe ɗiɗi
interétatique. E wattu mbiyen battu mbiyen leful wat fedde leful leɗe ɗe to ñorok tourno men kam ardiɓe CDAO ɓami noon anniya neldude mbiyen yimɓe nelaɓe mabɓe ɗo ñande talatare noga jeɗɗi septembre bomako ɗo yalla ɓe mema haala mbiyen ɓe kaltida lamkoɓe leydi Mali e dow kabaru e kamɓe soldat saɓe Côte d'Ivoire nangaɓe ley Mali ɓe ley lettre dow réseau sosiogaji ɗi mbiyen ministre e kumanire guldal hakkunde leɗɗe Mali e leɗɗe goɗɗe holti wiide ɗum wawatake waɗade faso laati ñande de men ñalaɗe noga e jeenayi ma capantati leru septembre. Sacrama tuttoon hakkillaji mo dukabar e banggal bembe amen Facebook e Twitter. minisma e fama ngadi di men lugol yontere abinende ben lugol mabbe arande wolle le nokku menaka ben dum lati ke sababu de do pelle didde ben gube didde njaha le gure image nokku gudurdo ben ngalure menaka kiloji sappu denno kambe himbe minisma e kay dum kambe dimbe fama be kambe yibbe minisma be ben ngadi fabaaji ngure fewde e jamarande kanyi dum safariji kanko Abdoulaye Touré won kambe ngal fasango sita sidibe
fedde minisma kay mangal pade on leddi happi wadi lugangoji ni lamu menaka lende yontere dum natike hunne mawne dum joddin hakile yimbe jodi be on nokku lugangoji din wadama lamu menaka le genne image be imine lana gota yili le den nokkuje le di golleji mabbe fedde minisman wadde nyamiriji ko heewi kan e kulleji yogadi fabiri jamare ne tagal mudum e mojjini doktorado wotere to yimbe nyonte le golleji mabbe di be wabe nyon ko yati yimbe sappo e setan yogabe du hebi jewitede mere hakkama puddeji du lewi horebe fedde ne yimbe jodi be ni genne holliti mi fedde minisman wadi di golleji watti modo hani lewi amiru genni image hussey fata ak hamma o holliti o weltama sanne leddi golleji wadadi to fedde minisman ga mangal leddi lewi makko soni fedde minisman ka e mangal leddi happi gollidi ananato sabe juddina hakle jamare ne le o watti lafi dejere micintunde wiile watti jabbidon yimbe ko heewi murti yonki mu en le lamu menaga ciaganne gube lonbe hite felunduru tun yogabe holliti wi yimbe maybe an yotto yimbe temede temede ciagal mudun ko yaati me ognayidu witti yoppe gelle mu en
ñaloma hewtagol jamma be li kad adnaru ndu yambina ma ñanje ala bare no ko septembre li mali ben yo ele ben nde do yambere fedde moni de nations unies le mali kany kany do ministre ngadi di imadraje ben famin gol hewtagol jamma e gondal le kumningaji jeegom ngalure bamako e kane ngalure kati wadi iwde sappo go ofiyade sappo jeddi septembre bu fanda mudo yo humtande hore kabaru hewtagol jam le lidi mali ziyadata mayga won ko hebani ke da fosango alcc e sita sidibe
lewi landin be galdo kawrtal nyaloma kertana do jam yo watu joddade e humpintingol jamarnde do dati kesi ngondi to mawdi jokere yalla jam oyo ana hebele lidi mali di ibrahima kalilu tera woni horejo walde malinkobe le unde fede nations unies le lidi amendi
cette campagne lob ngal kortal fabike amen jantude do kabaru jam e dejere golleji di sugabe joholbe kan e robe hani wadde ku fawi do waddude jam e dejere sugabe joholbe kan e buri heewude le leddi malli kay tatte adna fu handen
timminde ko yoppata yimbe wanyondirde gollude golle jam do woni sisile chubaro hitane hikka ele wi horejo fedde munisma al hasim wan jam le leddi malindi ana hani nyibede e do golleji pawi de finata wale linji
le thème de nous
le hitan hikare tobere chubane famintine amen wi mantrade leñol mudun wonku latto sa boddude lafi kowre kuma tewta handen yo kowna bibbe leedi malni fu huna fu wawa hebede aduna sun walani dien e dejere tawte tofon dudu wawa hebede sun walani leñi din fu kolita bawdo mu en e fina tawa mu en tegal mudun mede lamdo jomere marfe bendu tinno yoppa marfe
fewde odo nyaloma association malinkobe gombe le wi fede nations unies ananarda kanankobe leedi ni kan golidibe mudun fu wala ko wawi yalla na watta koyde sukabe jokolbe rewbe le dabreji kunchonoji hore tiddala mo lendi woni fewde mudun o
gollidal hakkunde leɗɗe mballi e guina ɓeydi ben yiriwude saabi mbiyan banggal yambere cawan jeego ƴuroɓo yiti mawri ɓamtar leydi mali ben kulne len ɗiɗon ɓe ɓenne goyta e dumbuya ben tawama toon tawama ñande tawama e le fuɗɗitigol fuɗɗugol golleji uftal keso lollirɗo quatrième référence bamo hinotoɗo ñawuji becce ben ɓooƴe e kañi cancer ngaji ɓoytude banggal capanɗe jeena e joyi le temedere yaltingol jamare yaade ben sawrade caggal isa Umar Tugula no wono tukeddam fasango alsisi
le nyalaade de o fabbile leedi malindi kananke laamu hakkundejo leedi guinee kanko colonel mamadi dumbiya jooda hala wadi hakkune mako e colonel asimi goita kulubatu do latike wattu e juude beedo yimbele didom jawtaade dati muudi pawide golidal hakkune leedi guinee e leedi mali buri fu do dati di kaaki leedi mali waawi yaqoraade fa wara por ko nakiri so dundu betike beedo horebe didom leedi mali kan e leedi guinee ardike kolleji fuddude nyibugol so tokotorode mawdo garo tawtude tati moodi gondi le gallure bamako do fana mudum woni yimbelle tawto ndirobe le cuudi dogotoroji gondi don don di ana heba buitaade kasem du yalla chafaje di malinkobe hasindine mudum di ana hebe do tawabe kasindina yaade leede sel fabe chawro ndudo sur dogotorode waranyibe do hektaruji debe musaka mudum ana yotto miliar temdere chapan jeegon sefa leedi malini woni garo hunchande hore sadda mudum fu colonel mamadi dumbia ana wonno e nokku to ambulance ji chapantate joyi hokka cuudi dogotoroji bamako do fa yotto le kede leedini le imadraji fawide yurmere kanko colonel asimi goita michintinde tan wiide kananke laamu hakkundejo leedi guinee kanko colonel asimi goita o hokki dum darno mawnde le leedini ko woni grand croix de l'ordre national a titre étranger o hebi teddango mawdo yurude to malinkobe andan be mo mojjere mako fewde bibbe leedi mali
ko buri temet na cuudi chamdi mbiyan dabaji kewdi mbatudi dum won ko tega chagal mbiyan bonanda jang kammu yontre jabinere le wuro mbiyan le ngendi sin commune jande denno e wi kambe latribe commune o mbiyan jamarande fuf joni wakar juno jamar sin fuf wakar juno do dingaji ngone mudu cog kanko jokodi do bo mer o hulti wiide jamarande wadi non jati noddangu fewde lamkobe bangal farati bondugol jam kammu bonanda jang kammu yongotu goto dum mbiyan ngendi suwala nati mbiyan yide do bondaji ndiam kam laali tangar wonko ben keda fasta ko sita sidibe e alcc
le genne entertainer si le commune jenne ni genne uddama to diam lewi amiru walle sugabe jogabe laamu jenne yehiya saru wala funa neddo yehiri le genni ni suni wala ne naati e laana sabi diana ana yotto 5 metre goto lewi mokko balle ko wada don ana fandi
hande jamande fu le sera gendi won fay goto heddaaki ne gendi ndiam dan wala futo yottaaki tanabbi fa becce yim cuudi fa heewi ka fu sami ana hewa cuudi temre nay din jalla sammini ko baro o kana tiidi ngendi fu anale ndiyam hande
ciagan dabiriji fiadi to yimbe gennini ka laamu kobe fa handen genni ana udda to diyam dungu holliti mere genni jenne lewi mako fa handen bede wonde e faabaade yimbe be jandam bonnani abdrahman dambeli kan yi jokko mere jenne
wattuno wiyano mi mu'ina digŋaji ɗi mi naɓi to sakkosiji kewɗi kan e jarendi fa heewi yalla eɗum heɓa sembineede gaso ɗum du ɓettike min paami wiide mairie o wala bawɗe sanne mi kaltani ɗum hooreɓe mawɓe gonɓe ɗe région o yalla dabireji ana heɓa fiheede fa ɓeeɗo yimɓelle ɓe ndiyam bonnani heɓa daraneede
lewi kanko jokko maire on genni noddirteni suyala kaydu uddama to djian ngal alal watti 3h bete lewi mako pon wondo le feyo to maro lemete genni jenne o pondu helama to djian nan
ñaloma ben hertanago mumbe hala mumbe yambinama ñalle aljumaare 23 septembre ben le mali ndado fedde holti wiide jogi tellaji kewdi bangal ben safa gulbe do mumbe be ardibe be holti wiide yo gilla ben e pandi be kani hunchnede hore hikka kay lidi mali ndi hunchane hore ben hinnike ngo ñaloma bangal ben dawral le kanyu gondal hakune be lidi magan kuni woni hore jo ndado fedde jokko hore jo ndado fedde wonko hanni ben hawa berse
suni walani mumɓe heyɓe giddiɓe cugaloy faɓe yotto e jokollaago ɓe janggine ɗenɗe ɗeɓe hani jantude e muɗum so waɓe pamira e yimɓe jogaɓe ɗuɗu wawa heɓde lawol suni walani musidɗe en andurɓe ɗi golleji cuuɓe heɓa janggina ɓe sukaɓe mumɓe suni wala ɗum wala funa ɓe mumɓe yaltirta e nure neɓe wonle muɗum nde jande men an hani jokkinede watti fuu to fedde huminine heɓude ɓe sukaɓe mumɓe le leydi ni ko entrete amasou ne fedde ana jogui yimɓe andurɓe ɗi golleji ne yehirta saabɓe kamɓe ɓene wawi janggude ɓe ɗenɗe kan e holiɓe laabi goɗɗi ko faabotoɓe wawde jantude fedde amasurne ana hantinade faabo musidɗe amen ɓe yalla ɓe heɓa janggude ɓe sukaɓe ne woɗiri sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union Européenne
sakra bali kabaruji amen kereduji mbiyan holtama to yilimanto suka jogolle goto min masimbinama ñande mbiyannoga ɗiɗi lewru ndu dow ɗatol guina nuru konsiga ndenno e wattu 29 ɗum waɗi ɗum jamma ndenno e wi seeɗa fuji kanko ben mbaraɗo iwero iwiri guinawru wattu yaade konsiga no wokat juno ko anda ka ko ɗum saabi mbiyanna ɗiɗo warama dow ɗo ɗatol ngol to kulukuru ton hultama biide ben hiro fina tawa wada ma nyande asawere nde le region o wonande mbeto fadde lulirnde frère zini woni plateau de fanda kawtangal yu fam yu faba de ben kabaro hedi tingol mali bangal mun tangul hore fina tawaji kulukuru e mali be mudi e hiro go ngoni jimi bumi e kanyadun kabaru ndefu le lam kulukuru fahande le kulukuru ben hultama biide bet abdul kadri ba woni horojo kesso fedde basket region o nyande asore nde noga e 9 septembre woni ko osuba le botu modo ben o adoto bureau mo yimbe sappo e njoy ane mabbe rewbe nayo manda mako dun yo dubi nay denno kanko ardo kesso holti wiide mun tande hore no fewiri kabaru basket le ben manda mako sakra on timita kawr jama hande mi tuna tan ba sa fum plado be madame 3w.com or mondo dom viamo 37321 do sede yotro meden mako sita tamani yewtere meden ben hawol hande parlone l'environnement no yuy do mbeddi allaaji di joggi leede hono Mali Niger e Tchad bangal kuteji walter wakati ben hono do mimtinirni yimbe bank mondial kanko Mohamed Baba kunta wonko hen bangal mudke dan fostanko alsi sifatu monaga e sita sidibi on nyalle jam
le magazine parlant de l'environnement
ndedo tongande heyne bank mondial holiti wiide kutteje e waytagol wakati o sabin bini ana wawi hebenede jogalal ngal jodaade yimbe so tummodira juude mudum buri sembe wurde golle gondudo wadede fewde mudum o elizar barodi dunke andando kulle kebetede le leendi no nangirte
soni kake gollirdi kebama ana wawi latade sababu kebal ka fa no heba wadede an hani ko yimbe mbowta e weltingol waktu o
dewtere nde holiti du wiide waytagol wakati o sembini talka ko ko nande mudum le leful sahengel no holitiri wide Ousmane Diagana joko horajo bank mondial di hirnange wuddu Afrique
il est vrai
ngonga e wakati mo gonde e mu o rafinde anagu ana mauni sottinde yimbe du yafa midan jiya dum Burkina Kanye Mali ka sottube nokkuje mun en ana wawi latade sababu weltingol wattu
yimbe le gondube wurde le leful sahengel adadu mudum ana wawi beedade fa yotto million temdere chapan jeegum le dubi noga ngaroji di dabreji ana hani fiere le odo nokku fa yimbe ngombe tobe heba fewde e waytagol wakati o non holitiri wiide kanko monsieur Diagana joko horajo bank mondial hirnange wuddu Afrique ana yidi lefol sahengel darane yella nokku o ana heba yirude e moddere yimbe ngombe tobe fu
l'exode rural
ferigon yimbe ben natien sabe handen gelle pamaraden jama mudum fandi dum waddi torraji du kabar kebal mebbe onen demand en nanan mudum fa tar kasin welta ko watti kammuji tobata no wodiri non kasin la fi jannan du natin sabe hebde torraji mawdi e yimbe gollobe ladde be ko heemudum nukkuje jogal anton kamu ana tabaton hono kila tatim ma kila nay de hitane do na nato sabe fonde kebal mebbe du demal du sabe hannen so yimbe ko heewi ana yoppa gelle mu en wara ewana jodirto de gelle mawde den ata yimbe wonbe de gelle mawde du fiintabe dabri tewtabe golleji dibe haani wadde su warga du wonkume ewi sanali golleji amen du sabe hannen so me haali hala itti won kalsi watta di golleji dima wonde mudum sabe so government jabi ana wawa kalsi kan e pelle yogade yalla golli ana huntina hore
entre les gouvernants qui sont responsables du développement pays et les partenaires
dawtere ne jukintine hala wiide leede gonde le fedde G5 sahende gaziji di yoppata le adnaru allandu le temdere fu hebata fe gotil o michintini yoga e adiji di leede gonde le fedde G5 sahende rubami ko woni majjinde carbone do hitane 2050 Burkina Faso leede Mali Niger Tchad e fube bami adi wiide be ngaram be darna tachugol ledede e bonnude nokkule to demal way wadere do hitane 2030 kuma ni do golleji bank mondial le leedi Burkina Faso Mali Niger Tchad Clara de Souza kayin ko wi ana jogi jike lobbo holti wiide won dati mujjudi gondi to bawdo yerwinde leful sahengel yalla ana heba selde dido golleji do min kaddata le jaloma hande o e magazine amen kale hala hawalu mo Mohamed Baba Kunta landini min ji e ko yontere warore
le magazine parlant de l'environnement. Thank you.